Metronome, cishe metronome. Eish. Bakchela. Ha. Bangphikisa. Ukuthi don't know what me, don't know what go. Hi man, hi man. I can tell I am. Sure. Don't know what me, don't know you what go. Oh, I'm no what, come on. Hey. Excellent. Don't know what me, know you are cool. Oh, I could now. Except, don't know what me, know you are cool. Now go on. That's it. Ish. Gakchel, Watin, Singen, Patin, Ugutsi, Leangani, Twelings, with Kabul, Statin. Gakchel, I want piggies, I want clay, and I shed, I shed, I am clayies, I booga manjitin. Usen for Nella, Jalepsu, and Salali. Ungenza bonu go to Tandang and Pedagadali. Mniga yonke into engidinga again. Mniga uthando olukhulu, hooray, iyona into engithanda again. Ukuthi sahlangana kanjani naye. Akusasho lutho lokho kubalulekile ngimthandana. Yazi sihlezi siblomele kanjani naye. Pillow fights, whole nights, bali nekhandlela. Ibali nekhandlela. Ibali nekhandlela. Ibali nekhandlela. Bakchela. Ibali nekhandlela. Bakchela. Ibali nekhandlela. Bakchela. Wathi singene party ukuthi le yangani igcwele ngizoqabula ehlathini. Nange Valentine uzoqabula, nange birthday uzoqhamuka ebhinci thawula. Mangithi ngizobuya late uzocasuka, kodwa uzobona kugcwala ismile etsweni maseqhamuka. Intombi yami le, hey, umuntu wami lo, solva ngisho ezami inkinga uphungulela umthwalo. Ungowami lo, zovusela umuzi wami lo, sebengaqhamuka abanye ngidlalele ngabo. Awucishe ugesi singene ekamereni, ngidaza ubhozo kemaqakaleni. Zoguqa ngikhiphe iringi ephaketheni, bese ngithi gesi ukuthi ngaka-rights ngabe ngiphetheni. Camele esifubeni sami, uze ukuphampa kwenhliziyo ekhuluma nawe eceleni kwami. Ngisho amasheleni nami, ngeke ngwakhalele ma ngizolobola ingelo senjengawe. Angithi ukhona ebusheni bami, shuthi usazoba khona noma sesiguga silele emafamu. Ngiyaqhomela isheni lami, ukuthi nginentombi enhle buka uthanda ebusweni bami. Imbali nekhandlela. Ibali nekhandlela.
Ngithi ngiyafika kana yangena ekamelweni.
Ibali nekhandlela.
Kuhle kanjena.
Ibali nekhandlela.
Hayi man.
Ibali nekhandlela.
Ibali nekhandlela. Ibali nekhandlela.